Ụtụtụ ka anyị ji achụ ego, n'abalị ka anyị ji ebu ọchụ. Mgbe ịmụkwa na nna ekwe ego asị ihe enye ego mgbe ị ga-abụ ọchụ. Ụtụtụ ka anyị ji achụ ego, n'abalị ka anyị ji ebu ọchụ. Mgbe ịmụkwa na nna ekwe ego asị ihe enye ego mgbe ị ga-abụ ọchụ.
Nwa ebe ọhịa m ga-ebu azụ, n'obere ike iji ebu amụ. Ka m tinye sọsọ okpu amụ, chigo nwa igbuo na-anyụ arọ. Otu dike mụlụ anụmanụ, nwa gbasi ike utu ya na alụmalụ. Otu ọda n'ụlọ, nice one, eje ike ya kụọ ya ka life band. Ọnwa ọma amụ m ga-enwe ọnwa, ọcha aja nọdụ mundu m ga-egbu ọchụ.
Ụtụtụ ka anyị ji achụ ego, n'abalị ka anyị ji ebu ọchụ. Mgbe ịmụkwa na nna ekwe ego asị ihe enye ego mgbe ị ga-abụ ọchụ. Ụtụtụ ka anyị ji achụ ego, n'abalị ka anyị ji ebu ọchụ. Mgbe ịmụkwa na nna ekwe ego asị ihe enye ego mgbe ị ga-abụ ọchụ.
She sabi sing in the bedroom, always wear tika bathroom. Well, anything nigga consume, after the party go na my room. At your menu put some custard, what you take him off guard. Us in all time of the month, yeah. Ogwaro me buta no month, yeah. Champagne up a tear Russia, he say we buta Russia. She like to chop on the first dates, I'm tryna fuck on the first dates. Wanna gym on a larger plate, one day you tell me play gates.
Ụtụtụ ka anyị ji achụ ego, n'abalị ka anyị ji ebu ọchụ. Mgbe ịmụkwa na nna ekwe ego asị ihe enye ego mgbe ị ga-abụ ọchụ. Ụtụtụ ka anyị ji achụ ego, n'abalị ka anyị ji ebu ọchụ. Mgbe ịmụkwa na nna ekwe ego asị ihe enye ego mgbe ị ga-abụ ọchụ.
Ụtụtụ ka anyị ji achụ ego, n'abalị ka anyị ji ebu ọchụ. Mgbe ịmụkwa na nna ekwe ego asị ihe enye ego mgbe ị ga-abụ ọchụ.